tembeza mboko. Vitu na vofanya usifanya in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We hubago weko pete kono. Tai, najua ndiyo sababu. Kwenye pezi langu nipate tabu. Zai, mwache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, maji kinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku limikwama. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwanza. Au bado napenda. When you want me to do, me I go die for you.
Zai, maji kinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona.